Sisindo wale wale mlio tukata, kasema tufiki mbale
na simbelema,
sasa tumekipata.
Hey, your Tron.
Ay, wewe Roni.
Hey.
Ay, 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 ay. Ulivyo nipiga juju, ulidhani nitagwaya, hukujua nina Mungu. Ay, 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 ay. Eti nile juku juku, mama yangu yako sawa, nishashiba kuku kuku. Hey.
Chote ni choyo na sijali, niyo kina wow.
Took it.